para music. Es un bro.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Mitima zao za tutu matizwa kwelansa. Wakemvera na ima hete zawa kuzansa. But I ain't got no time to do a song for yo. I'm busy making money, ouchie, I'm about to blow. Shino chaka njanga bonga ntine farm. Uye samunga nchani wani tisinga wafana. Waziwa ntine nchira embekeza waza jam. Penye nilomba chipata kumawa na poka. Vala menzo no seku ulopeza zet na poka. Sinite ya njuga no, but game wana poka. Wakati tisinga wamveka for 2 minutes. Tika pweza wangamveke the whole province. Liza ngom iwe maheta wazime. Liza ngom iwe maheta walire. Liza ngom iwe mafanzi ya vine. Liza ngoma make sure zisazime. Tika liza ngoma vina jiwa wawa. Waleta na beef koma kwao kulinja. But munga zuwa muma kumbi situala. Kairi after mfula kupwera zuwa tiza wala. That's why we keep on going higher, more fire rocket. Tika liza ngoma ndishi webe wasira market. Zao sizinkala munga manzi washing basket. Tafuta tika liku futa nintent. Maheta ni ma ABCT sinipend. Ine nina poka number one wanipend. Liza ngoma make sure zisazime. Wanifunsa wai ukonda kurapa. Nivafunsa naime wai mkonda kudi. Kati ya mumadi ya fokudi ya nakuta. Nikarapa ni madi ya marapa nakuta. Mweni rapira munga ntine ochimu. Anatia maningi marapa, please let her concede. Wafuno kopa wakangiwa bana asima. Fumu ya kumawa run the city jigima. Wakafunsa pari wakali kumawa tizo sama shote. Munga manijua manja ine woi sinima shote. Munga najuba njala, sini short. No one them too hot for beef, munga na kota. Liza ngoma iwe maheta wazime. Liza ngoma iwe maheta walire. Liza ngoma iwe mafanzi ya vine. Liza ngoma make sure zisazime. Liza ngoma Shpara music, esu imbrao. 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 Now we do it, son. Yeah. Pangono first. Funo pepesa kwa. Nifuno pepesa. Kule haba be. Bewa matitisinga. Ama rapa manjala. Bewa matitisinga in. Na Z Khaled. Na Leo 98. Na Kruyanga Vision Von. Ama tisinga. But wadaba no reply. Mwini kururu kire please. Aye. Nilipe time mazia. I'm a sober time. You're a bit time you're dissing on an Havana Vavane. Especially Havana Vamaude. I'm a little kid, but time is like a fake, I was here. Big boy T is a king, wakuma wandini. Could it be win? Niziba ya kunyong. Go fool now, Zani Konk. Mamzi, I got you. Now we do this on me. Vision born, I got you. BKK feed is it, call it. Easy Charlie. DJ Norms, young piece of Leo 98 on the beat. Loose Moose, FBD Trill. Rest in peace, my nigga, legend JR.
Exclusive from ZambianTunes.com.